inkolo igama leli engilenqa nayo elingenza ngithi dlengelele qede ngithuke ngoba kimi ilayisha inqaba la esikhwameni salo liphethe imithetho imkhube ngamasiko enkolo nongamaphunga athaphukayo okucishe ukuthi akube uhlobo lobuKristu obugqwalile engakhula kubona angikubingelele phine ngwamukele futhi engosini yethu afresh ke ngisibona lo bhithi ingema ongomlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works futhi angikutshela ukuthi lesikhwama esiqukethe konke okukhathele akukhona nje kuphela ukuthi asingenzelanga lutho kodwa kwaphinda kwangiqhelisa ebuKristwini kuJesu kuNkulunkulu iminyaka eminingi ngisho namhlanje baningi abantu abayibiza ngamaKristu abakusho lokho ngokwenqobo yemithetho yezenkolo eyabangena ngenxa yokukhuliswa ngayo ngabazali kodwa hayi ngoba bengenwe yivangeli uqobo kumbe ubudlane babo noJesu babuqale kahle kodwa bagcina sekuyinto elivivi esipholile futhi mlaleli akuqhathanise uqobo lokwenza kwezinto olubuhlungu nokho uliqhathanise nale nkulumo evela kuNkulunkulu Jeremiah 33 verse 3 ngibize ngiyakukuphendula ngikutshela izinto ezinkulu nezifihlakaleyo ongazaziyo kule nkulumo kunolangazelelo olugcwele uthando lukaNkulunkulu ngabantu bakhe ukuba bamazi kangcono basondele kuye ulangazelelo olungasaliningi ezinhlizweni zamaKristu amaningi ngokuqhathanisa ngokwehlukile u-A.W. Tozer ubhala athi ukuqhubeka ngokungami nokushintshana ngothando ngongenamahloni kunye nemicabango phakathi kukaNkulunkulu kunye nomoya womuntu ohlengiwe yikhona kushaya kwenhliziyo yokuyisigqi senkolo yetestamente elisha lokho manje inkolo enenhliziyo ebhakoza kamnandi egcwele ulangazelelwano phakathi komdali nodaliwe iyona nto kanye engangena kuyo ngigijima nami yebo iloko kanye nami engufunayo kuwe sihlobo sami ungavumi ukushaya kwenhliziyo yakho ngothando olunamandla kuNkulunkulu kugcine sekwehla kugqwale kumbe kwebiwe inkolo engagcwele uthando ngaye mbize uyakuphendula ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li fresh namhlanje ukuyithola le devotion ya fresh insuku zonke sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077 angiphinde 0677060077